ni David Wanda. Shono David, yeah. Hey, hey. Oh, hey, oh, Baba Shuka, Shuka Baba, your name when you, oh, Shuka, Shuka Baba, your name when you, oh, Baba Shuka, Shuka Baba, your name when you, oh, Shuka, Shuka Baba, your name when you, oh, Shuka, Shuka Baba, your name when you, oh, Shuka, Shuka Baba, your name sikia. Ninaomba baba usitumalize, kwa unyenyekevu baba nisikize, na maombi yetu yakakubalike, tuliokosa sisi na yasaulike. Magonjwa na ukame yasimame, na vita vya karne visimame. Magonjwa na ukame yasimame, na vita vya karne visimame. Ukaelezea mali tuwakosea, usijibu kwa moto. Na mbona na hisi upo mbali, mbali. Nikiomba unajibu kwa ukali, kali. Otuko kwa hali ya hatari, hatari. Usichoke nasi tafadhali. Ninaomba baba usitumalize, kwa unyenyekevu baba nisikize, tu yakakubalike, tuliokosa sisi na yasa.